Fresh House from NigerRemix.com.
Besengkohliwe umuzi wendoda waziwa yiyo emva kwalokho ngalalela abangani angitshela ukuthi yendoda kulethe besengkohliwe besengkohliwe umuzi wendoda waziwa yiyo Buyekhaya, ngikhumbule love.
Fresh Out from NigerRemix.com.